kupitia yuzokanmedia.co.
Yapo kuwa meoa lakini atuli na mke wake. Uyu mupe uyu muruke, wazee ndo mambo yake. Mchana bonge la she, lakini usiku yupo kitamba cheupe. She na mchongo, mkufunzi kwa uongo. Badala ya tasibi mfukona natembea na mkongo. Yani she kama she, lakini kimboka naitwa PDG. Oya uwanja wa viti uku, she dula na chumba chake mazi. Anafuruga wa umini, anachanganya kama nini. Mara ana ubiri dini, mara kapiga picha na smati jini. Yani she kama she, yani she kama she, yani she kama she, yani she kama she, yani she kama she.
As you know,
she Abdallah, she Abdallah, she. Aileweki yani, kuna muda ni she, kuna muda ni toes. Ni mtu wa dini lakini, mda wa zola yuko gesi na totosi. Oya, mesikia, mtawa pili she kafumani wa she Abdallah. Katika vuta ni kuvute, kajitundika dela kakimbia
she Abdallah. Nimchome, nimchome, nimchome.
Pia za kitonga, chedula zilimponza. Pia za kitonga, chedula zilimponza. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita.
Basi shikamo, ushikamo, ushikamo, ushikamo. Lunjelu, lunjelu.
Download kupitia yuzokanmedia.com.